Ewe Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ikiganiro nkora ndi wanjye imuhira kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze amezi arenga ane ikiyogoza isi. Umugabane wa Afrika nawo nticyabibagiwe. Akarere k'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya na Congo biherereyemo icyo cyorezo kiravugwa muri iyi minsi. Imibare igenda izamuka buri munsi. Turirinda mu kiganiro cy'uyu munsi kubaha imibare runaka, ariko ntitwabura kuvuga ko abantu ku isi bamaze guhitanwa na COVID-19 bamaze kurenga 1/2 cya miliyoni. Ni abantu benshi. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye impuguke ebyiri ku mugabane wa Afrika no ku mugabane w'Uburayi. Reka nsabe ku mugabane wa Afrika abanza twibwire. Turi kumwe
na Frank Mbine, nkaba nkurikirana amategeko mpuzamahanga na politiki mpuzamahanga.
Ndabasuhuje cyane bwana Frank Mbine, ikaze kandi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ku mugabane w'Uburayi twatumiye
Dr. Paul Kananura, nkaba ndi mpuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga.
Namwe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, Professor Paul Kananura, murakomeye aho mu Burayi, mu Bufaransa.
Turakomeye, turabasuhuza Karekezi, turasuhuza n'abatwumva.
Ikaze mu kiganiro cyacu. Reka mbahereho bwana Frank Mbine, aho ku mugabane wa Afrika, aho muhereye murege mu karere k'ibiyaga bigari ku buryo bwaguye. Iki cyorezo ku baturage mubona umunsi ku wundi, mubona bitwara bate ku bijyanye n'ingamba zitangwa ku bijyanye no kukirinda kwitwararika, bimeze bite aho muri?
Nk'uko maze kubivuga, iki cyorezo COVID-19 mu by'ukuri nta muntu cyangwa inyuma ahantu hose aragaragaje, ariko byageze hano muri Afurika kubera ko hari ibibazo by'ubutime. Abantu bababwira gusigara mu rugo, basanga ya meza nimaze kuvuga nta cyo kurya bafite, nta bushobozi bwo kubaho bafite. Ibyo bintu usanga byarabakomereye ku buryo bamwe na bamwe wasanga banavuga bati aho kwicwa n'inzara cyangwa ukicwa n'ibindi bibazo wakwicwa na COVID. Ibyo abantu babivugaga bamwe bakabivuga, ariko muri rusange muri Afurika bimaze kwanzura mu karere k'ibiyaga bigari hano uretse Tanzania ivuga ko ntayo hari, ndetse n'ubundi bagakoresha hasi. Mu by'ukuri usanga u Rwanda, u Bugande na Kenya abo bantu bari barafashe ingamba z'uko bakwirinda iki cyorezo. Wasangaga abantu barashyize mu kato nk'uko nanze niba natikate sinzi, ariko bari mu nzu abo babwira ko basaba mu nzu, ariko basanga bamwe batandatu basanga barahava muri make rero usanga ugasanga ikibazo cya COVID bamwe ntibacyumve ko kutacyumva si uko batacyumva, nuko ari ibibazo by'ubukene bibugarije.
Ndabashimiye cyane bwana Frank Mbine, Professeur Kananuraho mu Bufaransa no ku mugabane w'Uburayi ku buryo bwaguye. Virusi ya corona yifashe ite?
Virusi ya corona ibyo ari byo byose yamaze gusa n'igabanuka ku buryo imirimo yatangiye mu bihugu by'Uburayi bwose guhera ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu. Ubu ibintu byose bikorwa nk'uko bisanzwe n'imyidagaduro yaratangiye gukorwa nta kibazo cyane gihari, uretse ko abategetsi ubu bari gutinya ko hashobora kuza igice cya kabiri cy'icyorezo, ubwo bakaba batangiye gufata ingamba, ariko nkeka ko ari ugutera ubwoba kurenza uko indwara ihagaze.
Muvuze ikibazo cy'ubwoba, Professeur Kananura, ubu ikibazo cy'ingutu ku batuye isi mu bihugu byinshi bitandukanye ni ikibazo cy'amashuri n'abanyeshuri. Nk'uko navutangiye mbivuga, ubu ibiruhuko by'umwaka kuri benshi bisa nk'ibirangiye, n'ubwo abanyeshuri babitangiye mu kwezi kwa gatatu hagati muri uyu mwaka, amashuri menshi yaje gutangira mu kwezi kwa cyenda n'ejo bundi. None iki cyorezo kiracyahari, harimo urujijo kuri benshi. Hari aho bavuga bati ntawafungura amashuri, abandi bakavuga bati ni ngombwa ko abana bajya kwiga kubera ko batize. Hari ibindi bibazo byinshi byazamuka. Mwe mubirebeye ngo mu Bufaransa, mubona ikibazo cy'abanyeshuri no kutiga cyangwa no kwiga kimeze gite?
Hano abanyeshuri bari mu biruhuko kuko ko muri uko kwezi kwa gatanu n'uko gatandatu abanyeshuri hano bagize cyane cyane abo mu mashuri abanza n'amashuri yisumbuye. Amashuri ya universite niyo azatangira mu kwezi kwa cyenda. Kumva rero ko icyo kibazo cyo kwiga hano cyavuyeho. Kandi nkeka ko no muri Afurika cyagombye kubaho kuvaho, kuko ejo bundi muri iki cyumweru ngira ngo Minisitiri w'Intebe y'u Rwanda yavuze ko icyorezo ubungubu kizaba twibanire. Ntabwo rero abana bacu bazabaho batiga, bagomba nyine kubana nacyo bagafata ibyemezo bijyanye no kuba nacyo. Ariko umuntu sinzi niba tuza kubigarukaho, hari ibyemezo ngira ngo hari ibintu bitatu umuntu yagenderaho kugira ngo abana bige muri uku kwezi kwa cyenda kuza gutangira.
Wabitubwira rwose?
Icyambere cyo tuzi ko abana bato badafatwa n'icyo cyorezo, nubwo baba barwaye yenda bashobora kugitera abantu bakuru bo ntibarwara. Ni ukuvuga ko amashuri ya primaire n'ayisumbuye nta kibazo ashobora kugira cyo kwiga. Icya kabiri ni uko abarimu baje bapimwa igihe cyo bagiye kubigisha, ibyo byazatuma nta kibazo kiboneka cyane. Icya gatatu ni ukuvuga ko abarimu n'abakozi bakora muri ibyo bigo, abakozi bakuru bava mu midugudu cyangwa muri za karitsiye izaba zirwaye, baba bakomeza kuguma muri gahunda ya kuguma mu rugo. Ubwo rero urumva ko ibyo byose uko ari bitatu biteranye ku bigo byose byatuma amashuri abanza n'ayisumbuye biga nta kibazo bafite, kuko abana bo ntibashobora kurwara. Noneho za kaminuza nazo zishobora gutangira zikajya zubahiriza hariya mabwiriza asanzwe yuko abantu bagomba kwifata muri ibi bintu by'icyorezo.
Ndabashimiye Professor Kanano, ndabashimiye cyane. Gusa nta mpuguke mu by'ubuvuzi turi kumwe, ariko kuvuga ko abana badashobora kurwara muvuze ko bakwanduza ababyeyi n'abandi bantu bahuye nabo ni ikindi kibazo. Mwe Frank, mwe iyi ngingo Professor Kananura akomojeho muyakiye mute?
Yewe hari ibintu maze kubona hano cyane cyane byo gufungura, ntabwo ibintu bafungura yuko ari ukubera ko uburwayi bwagabanutse, ahubwo barafungura ko nta kundi babigenza. Abantu bari mu mazu, abantu bafungiye ahantu, abantu barakora utuzi twabo dusanzwe ntabwo badukora. Batwaraga abamotari hano hari akazi gakomeye mu bantu b'abasore hano bakora akazi ko gutwara abantu bakoresheje amamoto yabo, abarimu, za saro, ibi byose. Ariko baragenda bafungura kubera ko abantu baravuga bati ntabwo dushobora guhora mu nzu tutabona icyo kurya. Ariko uburwayi buriyongera kuko nk'abana bafunga abana b'abantu ijana none barabana igihumbi no mu Rwanda kugira ngo bariyongera. Birebye n'ubundi ngabo bari kugufata. Ikindi unabona ni uko ibintu bibera n'amashuri hano barivuga bati nidufungura amashuri abana bazandura. Hari ikintu porofeso yavugaga cy'uko abana bafunga, abana barandura barafatwa pe. Ahubwo wenda uburwayi ntabwo bakora nabi nk'abashaje nk'abantu bakuze ariko barandura. Bumva rero ibyo banduje bo bashobora kutagira ikibaba cyane, ariko bashobora kwanduza ababyeyi, abandi n'abantu bose. Niyo mpamvu abandi bafashije ingamba kandi kugira ngo urinde abana batoya, aba primeri n'abasegonderi biragoye. Ikindi amashuri ya hano ntabwo ateye nk'amashuri y'i Burayi. Amashuri yo muri Afurika abana ijana rero nta n'intebe bicayeho, gusa nabo bicara hasi bamwe bari mu biti. Abo bana rero kugira ngo uzavuge ngo bafungure nta kibazo gihari kiri hano ku karere, bavuga ko bazabafungura kugira ngo uzafungure n'iyo miterere y'amashuri yabo biracyakomeje. Kandi abavuga bati umwaka nk'ubwo reka turebe niba dushobora kubona urukingo cyangwa umuti ushobora kuvura. Ariko ibyo kuvuga ngo kubera ko abana badafatwa hano ntabwo baratekera neza, nta n'ubwo barabyumva. Icyo bashaka ni ukubwira ngo abana barebe ko bashobora kubona urukingo cyangwa bakabona.
Ndabashimiye cyane Bwana Frank Mwine. Urukingo rushobora kuba rutari hafi, baravuga amezi bishobora kugera ku mwaka, umuti nawo ntabwo ari uwa hafi. None se Profesori Kananura, izi mpungenge Frank Mwine azamuye ni impungenge kandi zumvikanishwa n'ababyeyi hirya no hino ku isi na hano muri Amerika. Sinavuga imibare kubera ko yanduka buri munsi, ariko hano muri Amerika uko mubizi abamaze kwandura barenga miliyoni 4,200,000, naho abamaze kwitaba Imana barenze 147,000. Birumvikana ko ni imibare igenda yongera buri munsi. Izo mpungenge z'uko abana bakwandura nibyo ntibarwara cyane bakanduza abandi si ikibazo.
Iyo mpungenge yo kwanduza ababyeyi cyangwa abantu bakuru birashoboka, ariko reka tugaruke kuri icyo cy'abana kugira ngo cyumvikane neza. Ubushakashatsi bwerekanye kugera ubu kw'abana bato kugera ku myaka 10 n'ingahe nka 18 batarwara kubera ko bafite abasirikare b'umubiri kandi bakingiwe indwara zimwe zituma badashobora kwandura coronavirus. Niyo bayanduye idashobora kubagiraho ingaruka z'uburwayi. Ariko icyo gihe nibyo bita porte risa. Niyo ayanduye nubwo atagaragaza uburwayi ashobora kubitera abandi. Icyo ni kimwe. Ariko duhereye ku mibare iboneka, buriya muri Afurika coronavirus ntabwo ari ikibazo. Uretse kugikabiriza. Ibihugu bitanu byonyine nibyo bifite ikibazo. Twavuga Afurika y'Epfo, Egypte, Maroc, Nigeria na Cameroon. Byonyine ibindi bihugu nta kibazo bifite. Kandi tubihereye kuri Tanzania n'Uburundi, mwabonye ko bakomeje bafashe ingamba zoroheje, batafashe ingamba zikaze n'ibindi bihugu byanatumye bicisha n'inzara abaturage babyo muri rusange. Ariko bafashe ingamba zoroheje zo kwirinda, kandi bafite abarwayi benshi kurenza ibyo bihugu byafashe ingamba zikaze. Ni icyerekana ko icyo kintu atari ikibazo. Noneho tugiye mu gusubiza icyo kibazo cyawe, urabona ngira ngo aho muri Amerika wabonye ko hari urubyiruko ariko rw'ingimbi cyangwa rwigize hejuru rusigaye rujya mu tubari kugira ngo bimeze nko gukina muzunga na rara, bazi ko harimo umuntu urwaye ngo wavamo arwaye bazamuha amafaranga. Ngira ngo ibyo ngibi urabizi aho ngaho muri Amerika n'urwo rubyiruko rubikora, n'ubwo umuntu atabivuga babikora kuko bazi ko badashobora kurwara urwaye ngo bamuha amafaranga. Ubusa urumva umuntu ashobora kujya kwiyahura. Ikibazo ni uko indwara ya coronavirus yabaye iyo gutera abantu ubwoba no gufata ingamba z'umutekano zirenze uko icyorezo kimeze. Kandi izo ngamba z'umutekano ubu ngubu zitangiye yenda kujya mu buryo, ariko mbere ntabwo zari zijyanye n'imibereho y'abaturage, kuko ntiwabwira abantu ngo bagume mu rugo badafite icyo barya.
None se urumva ibyemezo bifatwa n'abasore n'abantu b'insoresore imyaka 17, 18, 19, 20 hafi bumva ko nta n'icyabahangara, ni ibyemezo abayobozi mu nzego zinyuranye bafatiraho kugira ngo bafate ingamba zihamye zirebye igihugu cyose muri make cyane? Profesori Kananura.
Oya, ntabwo arizo baheraho. Gusa bo bahera ku byo ubushakashatsi bwerekana ko abana n'ingimbi batarwara coronavirus n'abayifashwe badashobora kugira ikibazo. Ibyo byatuma abiga mu mashuri abanza n'abiga mu mashuri yisumbuye boherezwa mu mashuri, hagafatwa ingamba z'ababigisha n'ingamba z'uko bakifata, cyane cyane bakora imirimo bakora bubahiriza iby'isuku n'izindi ngamba zafashwe n'igihugu zo kurwanya icyo cyorezo. Ni uko muri universite nabo bashobora gukora kwiga, kuko bo baranajijutse bakubahiriza ingamba zose zafashwe n'igihugu zo kwirinda.
Iryo jambo mukomojeho ko nta mpungenge ko virusi ya corona iteje ku mugabane wa Afurika, Profesori Kananura, mwe Bwana Frank Mwine, izo mpungenge ni mpungenge z'abaringa nta shingiro zifite?
Ntabwo ari baringa, ntabwo ari baringa, ahubwo ni nacyo kibazo ntabwo kiri ku isi ku bantu bavuga ko abarwarari hari n'abavuga hano kutandara. Ahubwo uretse Profesori Kananura ko abana badafatwa, bavuga ko batanafatwa, akavuga ko bamwe barapiganwa bati n'urwara ndaguye ibingibi. Iryo Tanzania irabishyize iyo muri Tanzania hano babanje kuvuga abantu bari 500 bagiye baravuga bati umwongeye kubivuga ubwo baravuga ko yanakize, baravuga ko yandikize banavuga ngo n'Imana, ahubwo bakavuga ko n'Imana n'Uburundi ngo bize kubavuga ngo Imana abantu ba Yesu aba ni cyose ntabwo corona virus yatigaye. Ariko ni ikibazo gikomeye cyane, ibyo byo bihugu nka Brazil abantu barapfa ni benshi cyane, naho ngaho ubandi muri Amerika abantu barimo gupfa kubera ko bamwe bavuga bati habifata abatoya, bamwe bati ntabwo navuga ko ari ibicurane bisanzwe bidakaze muri Brazil. Urumva rero impungenge ku bantu bavuga bati banduza abandi, ni nacyo kibazo gihari hano mu bantu bamwe, cyane cyane ku banyeshuri bamwe bavuga bati kubara bavuga bati abanyeshuri mubareke, ariko n'abanyeshuri bavuga ngo ni kaminuza, kuko urebye uretse n'abanyeshuri n'abantu ku bwabo bakuru baranduza abandi bose bapfa abantu n'abandi bagiye mu bukwe, bavuga bati mujye mu bukwe, haravuga bati mujye mu gushyingura umuntu wishwe na corona virus ati mujyeyo, ariko bo bakajyayo. Impungenge zirahari, ikibazo nko kugira corona virus impamvu tuyitandukira ni ikibazo cy'abantu bakivuga ko corona virus ari ikibazo gisanzwe cyangwa idafata abantu gutyo, hakabaho kutumva kutavuga rumwe muri corona virus. Ni ngombwa ngo n'ikibazo mu gihe abantu bakivuga gutyo corona virus ntabwo izakira vuba, igakomeza gutinda gukira cyangwa gutinda kureba uko bayi gatanu je niko nabibona
niko mubibona bwana Frank mwine professeri Kananura bagarutseho mwe muragira muti nta mpungenge zihari ku buryo umubyeyi ufite umwana yaba mu mashuri matoya ya mashuri yisumbuye mwamubwira muti uko akenda kuregereje no kwitegura ku mwana ajya ku ishuri nubwo ahuri havugwa iyi virus ya corona umwana uvuye ku ishuri nta kibazo azaba mu rugo nta kubanduza kurimo nta mpungenge zizagombye kubaho uretse ko mukwiye gufata gusa ibisabwa bya ngombwa byo kuyirinda cyane kubera ko nko mubisobanura professeur Kananura abana aba banyeshuri bashobora kuba bafite umubiri ukomeye abasirikare mu mubiri wabo batuma batakwandura ku buryo bworoshye ngo indwara ibe yabazahaza
ntabwo ndavuze ko icyorezo cya coronavirus kitariho kirahari ariko twere kugikabiriza no kugitinya kandi tugomba no kubana nacyo niba tugomba kubana nacyo tugomba kubana nacyo nk'ubundi bwandu bwose tubana nabwo kandi tukagerageza kubwirinda no kuvuga ko niba ubushakashatsi bwerekana ko abana batarwara cyane niyo barwaye indwara itabagiraho ingaruka no kuvuga ko ari abakuru bagomba kwirinda no kubarinda kandi ni nabo bafata ibyo byemezo icyemezo cya mbere cyafatwa ni ukuvuga ko igihe cyose abo bana bagomba kubahiriza haba mu rugo haba no ku mashuri kubahiriza ibyemezo byose byafashwe na leta kugira ngo barwanye icyo cyorezo icyo cyangombwa cya mbere cya kabiri ni uko niba abo bana bari mu gace karwaye kari muri guma mu rugo nabo urumva bazaguma mu rugo kuko nkurikije uko amategeko ya leta bameze ntabwo baba bemerera abo bantu kuva aho ngaho muri iyo karitsiye muri uwo mudugudu cyangwa muri ako karere ngo baje ahandi kubera ko bakurikiza ayo mategeko ndumva nta kibazo na kimwe cyahaba cyatuma abantu batinda
na Frank mwene mwe ni ingingo ikomeye cyane kubera ko ni ikibazo na hano muri Amerika kigibwa impaka zitoroshye na president wa Leta Zunze Amerika yavuze ko ashobora kudatanga amafaranga agenerwa amashuri ariko muri iyi minsi mike yongeye kuvuga ko aho bagiye kongera amafaranga agenerwa amashuri kugira ngo bafate ingamba zose zisohoka kugira ngo iyo virus ya corona yirindwe ku buryo buhagije mwe mubona mu bihugu bya Afrika turi mu karere k'ibiyaga bigari kwirinda iyi virus mwavuze muti ni twibanire ni ikintu abantu bazamenyera bakabana nayo Frank mwine
ibi bintu bya coronavirus ntabwo abantu bavugaho kandi n'abahanga mu by'ubuzima siyansi bavuga ku biterere ya coronavirus ubushakashatsi bavugaga ntabwo bavuga ho rumwe rero ukuntu muri Amerika bavuga ubushakashatsi ni uko bavuga bati nyamuneka mwirinde mwambare ubupfukamunwa mugende mubihaye mutajya hamwe ibyo bintu byose ibintu byose usanga ntabwo bavuga bavuga ho rumwe urebe muri kumwe ni Madagascar bavuga ko bafite covid bari covid organic ngo wabindi bikabakiza none aho wari mu gusaba ubufasha imfashanyo z'uko babafasha kuko ibitaro byose ngo byuzuye kubera minisitiri w'ubuzima nawe ari uwo wanditse asaba hano rero kugira ngo abana ba hano cyane cyane amashuri ya prive n'amashuri ya leta usanga kugira ngo bemerere abana baze ishuri ririmo abana ijana bamwe ijana na makumyabiri bamwe bigira mu biti bamwe nta n'inkweto bafite niyo sabwe ni sabwe tuvuga bakaraba profesa yavugaga kuko mu Burayi bo banafite ibyo byose amazi barafite hano hari n'ahantu badafite n'amazi n'isabune sanitayiza ntayo ibyo bintu bituma abana birinda ubwo burwayi kugira ngo wenda nk'uko papa nari bugatuma byemere tubifate gutyo ko wenda abana iyo bafashwe bakanabamerera nabi ariko bafite ababyeyi bafite aho baturuka abo bantu bose sosiyete nabo bakamuye bakuye ku ishuri ishobora kwandura kugira ngo rero leta za hano zifate ingamba zemeze ko abo bana bajya ku mashuri ntabwo biroroha cyane cyane ko batumye kabiri n'ubushobozi bw'amashuri kugira ngo ashobore gutanga ibyo bintu bikora icyo bituma bakandura ntabwo biraboneka kandi ntabwo banashobora kubibona kereka nibavuga bati reka twemere abana bagende kizaba kizaba
ndabashimiye bwana Frank mwine birashoboka nta cyemezo kirafatwa haba mu Rwanda cyangwa se n'ahandi yuko amashuri yatangira cyangwa tuzatangira mu kwezi kwa cyenda ariko tuvugiye ko gutangira bidashobotse kuba twumva muri uyu mwanya professeur Kananura niba amashuri adatangiye uko biteganijwe babonye ko ingamba zafatwa ku mashuri zahaje kugira ngo abana birinde iki cyorezo mubona abana cyane cyane badafite uburyo bwo kuba bakwiga bari mu rugo babyifatamo bate, ababyeyi babyifatamo bate?
Ibyo bintu byatera ubusumbane mu bantu, kuko hari abashoboye gukoresha ubuhanga bwa none kugira ngo bige, nibo bake, n'abadashoboye kubukoresha aho ngaho kuba hazagira izindi ngorane. Ariko reka twere kuja kuri ibyo, tugaruke ku byo twakwita ipfundo ry'indwara. Burya indwara y'icyorezo igaragarira ku mubare w'abapfu. Niyo wahisha icyorezo ushobora guhisha abapfuye kuko bashya kubahanga. None dufate nk'urugero, mu Burundi ntabwo bahagaritse imirimo kubera icyorezo, muri Tanzania ntibahagaritse imirimo kubera icyorezo. Ibyo ari byo byose, iyo haza gupfa Abarundi benshi cyangwa Abatanzania benshi, twari bubone bajya kubahanga. Ibyo ntabwo bari bubihishe. Ni ikivuga ko kandi ibyo bihugu ntabwo ari byo bifite abarwayi benshi uyu munsi kurenza ibihugu byafashe ingamba zikaze. Ubwo se icyo cyonyine cyakwereka ko umuntu ashobora gufata ibindi byemezo bigirira rubanda nyamwinshi akamaro, kandi bikajyana n'uko ibyemezo byose byo kwirinda byaba byafashwe, nk'uko nguko Frank Mwini byavuze bifite ishingiro byo kugira impungenge. Ariko icyo cy'amazi n'icyo cy'amasabune ku ishuri cyaba gihari, kuko ni Leta ya ifite inshingano zo kubigeza kuri ayo mashuri, kuko ariyo ifite inshingano yo kwigisha abo bana.
Ndabyumva Profesori Kananura, ingingo musobanura zirumvikana turebye nk'izo ngero mutanze zombi, haba mu Burundi, muri Tanzania n'ahandi hirya no hino ku isi, aho batagiye bahagarika imirimo yose kubera icyorezo cya virusi ya corona. Frank Mwine, mwe namwe uko aho bigeze aha, turebye abenshi uko tubona ngo bashobora kuzafungura amashuri mu kwezi kwa cyenda, nk'uko mubibona bitewe n'uko imibare igenda izamuka, keretse hamwe na hamwe babona ko bikomeye cyane ko amashuri atakwiga. Ariko se ngarutse ku kibazo nabajije Profesori Kananura, bibaramutse bayo ngombwa ko abana batakwiga, ababyeyi n'abana babo babifatamo bate?
Ni igihombo ikintu nk'uko ari ibindi bihombo ubona. Ariko reka manzi mvuge ku gatoya cyane ku kintu Profesori avuga ku Burundi, yuko batahagaritse imirimo ariko ubundi barapfa. Kandi ikindi, Burundi basanze uretse Tanzania, Kongo yari ifunze, mu Rwanda rurafunze, Bugande hano rurafunze, Kenya yarafunze, Tanzania yari muri yari yarahana yasaga nk'ifunze, nubwo ndani batajya bafunze. Kuko icyiza cy'uburwayi muri Afurika, uburwayi bwatukaga hanze, ntabwo bwatukaga mu baturage ubwabo, uburwayi bwatukaga hanze. Urumva rero mu gihe abandi bafunze n'ubundi, uko abantu barwara ntabwo barwara cyane nk'uko barwara hari abantu baturuka hanze baza bayinjira basohoka. Ni nacyo impamvu muri Tanzania batangiye kubara abantu bapfa, bagira ngaho babonye ari benshi. Abayobozi bo muri Tanzania baravuga ko nta muntu wongeye kuvuga abantu bapfa, n'ubwo bivuga nta muntu uzi imibare yo muri Tanzania. Mu Burundi nta muntu uvuga ngo barwara ntawe uvuga n'abapfu, ubwo niba batangiye kuvuga kugira ngo batangiye gutangira kwa Perezida Mushyaka avuga ati murebe mufate ingamba zo kurwanya icyorezo cya Covid. Ariko reka tusubire ku cyo babazaga, igihombo ababyeyi cyane cyane bo muri Afurika kavuga no kwiga no gushyira amafaranga abiga investisoma bashyira amafaranga mu bana babo, abo bana iyo baba batagiye kwiga rero ni igihombo, ni igihombo cyo kuri Leta, ku buryo abo bana ntibatiga. Ariko aho bakavuga bati abana bose ntituvuga ngo umwaka urapfuye, kuko numvaga Perezida hano avuga ati uwo mwaka reka tuvuge ngo ni gediya, umwaka urapfuye bazatangire umwaka utaha. Kuko babaraga bati icyorezo iyo tubaze igihombo cy'icyorezo akabara n'icyorezo n'igihombo cy'uko abana batajya kwiga, tuhasanga igihombo cy'uko abana batajya kwiga ari gikeya kuruta igihombo cy'uko abana bajya kwiga bakarwanirayo. Niko bari ba
ndabashimiye cyane Bwana Frank Mwine. Reka duse nk'abanzura Profesori Kananura, mpereye ku bisobanuro mwakomeje gutanga kuva ikiganiro cyose cyatangira, murumvikanisha ko impungenge zabo byo kuba nkeya cyane, kandi ko nk'uko mu bihugu byinshi bagiye gutangira ingendo z'indege muri ukwezi kwa munani, nta n'icyabuza ko imipaka yaba iyo mu kirere, ku butaka no mu mazi, ku bihugu bitandukanye yose yafungurwa, icyo abantu bakwibanda hose kikaba kugenda bafata ingamba zo kwirinda ubuzima bugakomeza, iyi virusi ya corona ikaba twibaniye.
Icyo kintu cyo gufungura imipaka ahubwo nicyo kibazo buriya cyateye indwara muri Afurika, kuko ibihugu byose byo muri Afurika umurwayi wa mbere yavuye hanze. Iyo bafunga imipaka mbere ntabwo ibyo bihugu biba byaranarwaye, urumva rero niba bafunguye imipaka nuko bafite imibare yerekana ko icyorezo cyagabanutse cyangwa se barashaka gutera abaturage babo izindi ndwara. Niba bafunguye imipaka ubwo amashuri yata nuko ubuzima bwo bwatangiye gukora. Niba ubuzima bwatangiye gukora ntabwo twatuma abana bacu batiga, kuko kwiga nicyo kintu cya mbere cyo gutegura ibihugu byiza by'ejo bizaza. Ntabwo wabitegura n'injiji, ugomba kubitegura n'abahanga. Abo bahanga rero ni abo bana uyu munsi bagomba kwiga kugira ngo ejo bazabe ari abahanga batekerereza igihugu. Niko kazoza wa mugani w'Abarundi keza k'igihugu ufutegura. Niba ufunguye imipaka abana ni biki, kandi abana kwiga nibyo twavuze. Ubushakashatsi bwerekana ko abasirikare b'umubiri w'abana no kuba barafite inkingo bituma batarwara bibakingira icyorezo. Niyo bagifashwe ntabwo indwara yigaragaza. Ni ukuvuga ko ibyemezo byose bifatwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo bifashwe neza, haba ku mashuri, haba mu rugo, nta kibazo rwose kwiga byatera. Yewe no muri universite harimo abakuru barwara, cyane cyane ko bazi ubwenge, bakirinda kandi bagakomeza kwiga, kandi hose birakorwa.
Ndabashimiye cyane Professor Kananura Paul mu Bufaransa. Frank mwiremwe, mwakwanzura mute kuri iki kiganiro cyacu kijyanye n'ikibazo cy'uburezi na virusi ya corona?
Icyo nakwanzura ni uko coronavirus iracyahari kandi iracyandura. Abo bana tuvuga ntabwo babaho mu birwa, abo bana baba muri sosiyete yacu ngari Nyarwanda, sosiyete y'Afurika, bava mu rugo bakajya ishuri, bakava ku ishuri bakajya mu rugo. Aho hantu rero bagenda banyura, hari abarwayi, hari abantu bashobora kubanduza, kandi abana amana imyumvire yabo ntabwo isa n'iy'abantu. Uretse n'abantu bakuru ugenda ubibona hano, izi moto tuvuga, moto barambwira bati ntushyireho umuntu umwe, agashyiraho abantu babiri, bashyiraho n'abantu batatu, bati ushyiraho akantu gapfukamunwa ntagashyireho, ugasanga barahoberana mu maduka barafatanye gucuruza, ugasanga ibyo babyibagiwe kare kuko barimo kumva ko bati uburwayi n'andi bantu barimo kuvuga ngo twibanire. Ariko inama bari bafashe z'uko ibintu bituma umudeli inzego zitagenda nizo zagabanyirize ubu burwayi. Njye mwumva ko profesa aravuga ngo nibwo nibafungura izi ndege zikagenda n'abana bakavuga ngo barafungura, kuko birahari ubu ngubu. Iyo urebye muri Amerika aho ngaho mu Bwongereza bari bafuruwe mu Bubiligi, uburwayi buriyongera. Njye mwumva ko iki gihombo cy'uko abana batajya kwiga kirahari nk'uko nanjye nari nabyemera, ariko se iyo turebye igihombo cy'uko abana batajya kwiga uyu mwaka, kuko ntabwo tuvuga ngo imyaka n'itanu ntabwo bazi, wumva ko iki gihombo cy'uyu mwaka ukarangira abana bagatangira umwaka utaha ntabwo ari igihombo gituma ngo bazaba ari injiji, ahubwo bizatuma twirinda n'abana bacu tukabarinda. Ngende ubwo aricyo tuyafasha kuva ko iki gihombo kitaremereye kuruta igihombo cyo gupfusha abantu bazize korona virusi.
Ndabashimiye cyane Bwana Frank Mwine, nongeye kubashimira kandi Professor Paul Kananura aho mu Bufaransa. Inshuti namwe mwatwumvise mu kiganiro cyacu uyu munsi, nongeye kubashimira kandi namwe mfate umwanya mbatumire aho muri hose. Muri ababyeyi mutwandikire, muri abanyeshuri ubwanyu mutwandikire, cyangwa se mufitanye isano n'abanyeshuri. Iki kibazo cy'uburezi gusubira ku mashuri mu kwezi kwa cyenda ni ikibazo birumvikana kireba buri wese aho ari. Utari umunyeshuri ni umubyeyi, utari umubyeyi ni umuvandimwe cyangwa se afitanye isano mu buryo runaka n'umwana uzajya ku ishuri cyangwa se uteganya kujya ku ishuri mu kwezi kwa cyenda cyangwa se igihe bizashobokera. Mwese ndabatumiye mutwandikire mutubwire icyo mubitekerezaho, tubisangize abatwumva buri munsi. Ku rubuga rwacu rwa Facebook ni Radio Yacu. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Coronavirus, tuyirinde. Coronavirus, keme yambali. Coronavirus, tuyirinde. Tuyirwanye, tuyamagane, tuyikumire. Agakingirizo kacu kabisuku cyane no gukaraba intoki buri kanya amasegonda 40 kugeza 60 n'isabune nyinshi cyane utiriti intoki imbere n'inyuma utibagiwe hagati mu biganza kugira ngo umwanda wose ugende. Oh, kugira ngo umwanda wose ugende. Wirinde cyane coronavirus.
coronavirus, coronavirus, give me a bar.